Katikkiro Charles Peter Mayiga asomozesa ebitongole ebikwatibwako obwenkanya mu mateeka omuli kitongole kya poliisi, woofiisa ssaabawabi wa gavumenti n'ebirala bakozesa omusango gwa Christopher Okello Onyuma ng'ekyokulabirako mu kwanguyako okuwa obwenkanya mu by'amateeka n'okuggusa emisango gy'emikandaalirira nnyo. Amayiga agamba nti enkwata y'omusango gwa Okello Onyuma kwalaze nti okunoonyereza bwe kukolebwa mu budde ne kkooti n'esalawo okuwulira emisango kuggwa mangu ne kiwa enkizo n'okuteekawo embeera y'okukendeeza okwetuuma kw'emisango n'omuka ne butuuka eri abantu mu budde. Yabadde ayogerako eri olukiiko lwa Buganda e Bulange Mmengo.
Christopher Okello eyatemula amabujje nsaasira nnyo abazadde b'abaana, nsaasira nnyo n'abasomesa ab'essomero baita Maranatha. Ekikangabwa baamusalidde gwakumanikibwa kalabba gwamusse muvi, naye ekikulu ekirimu ekkooti tuzikubirira nazo zisale mangu emisango. Okukuŋŋaanya obujulizi lwaki kirwawo ne kiremesa emisango okuggwa? Singa emisango gyonna giwulira mangu tewandibaddeyo na bino bya kutwalira amateeka mu ngalo, kubanga omumenyi w'amateeka bwa bantu bajja ne bamukwata kandi banamutwala mu makooti sebajja kumuwozesa musango gukomekerezebwe. Kale kitalo nnyo tugumya ab'enganda n'ab'emikwano naye n'abasomesa n'ab'ekitundu lw'ekikanga bwekyo.